corner. Suspend my clip, sales with Salas corner. Connect a baby, sales with Salas corner. Ask a long way, was a chill as corner.
Why am I willing that we need Jalung and Pona Clamalanga? And there were no shallows every time a son. I asked when we have mangas, a good shower from Tangalang and Ball. Uya babu pele pele bari punya sele sele lethi keke ngisikele ngono vele ngisicelele ngoba ingane engakhali ifele mbili wena ifele mbili wena. Okay put ngiyakuza mara ngithatheke kalula noma ugqoki into zokudura kusho ukuthi ngizokuvuma and i-ex yami la iyahlupha ithanda
ukugula
angizanga ngenkinga ngithele bomnani ngoba siyasinda inkinga zomhlaba angizanga ngenkinga ngithele bomnani ngoba siyasinda inkinga zomhlaba.
Sales with Salas corner. Sis Panda my clip. Sales with Salas corner. Gwaneta baby. Sales with Salas corner. Ask a long metal. Was a chill Salas corner. Must be Quentin and Tosaka. Must be Quentin and Tosaka. Must be Quentin and Tosaka baby.
Ziyaluma kuthiwa imali asikokoti nzovula iphuzo nisithelele niselele iphuzo nisithelele niselele kwamngani ngeke sihambe sohambe ekuseni kuthiwa imali yephepha sohambe ekuseni kwele nabantwana pop champagne waze wamnandi imali
namhlanje ngifika ngathi wonke umuntu uzele ubumnandi.
Ask a long metal, was a chill last call.